sidala zabalas. Sasiqala zabalas, namhlanje ngeke wasiba. Maybe chava wamalas. Maybe chava wamalas. So vela I one vela I one vela I one. Maybe chava wamalas. So vela I one vela I one vela I one. Yeah. Maybe chava wamalas. Hey.
Hello kufalcheli gazi vukuthandaz bese vele sgwali strati siphuma umkhankasi tshela uma ukuthi fandax buya jumpers akuyoshi gazi ukhume shampas mele ngene space namuhla ngathi ngizovuka mangithatha ukubuka kuluvi success is my destination I'm cash driven I'm on that Mandela drive according to my navigation next end when I wanna get nakuyacava lova besicabalasa for cash ngapha sibizi loku sibamba loku siyeha manje mara lova back understand how the yeah out was ban maybe shava for the last time no time to waste when all over must shine phela nami ngizowenjoy what's mine if I live another day kubeka la ngcine khona last time yeah bana kithi I believe in divine intervention tell us satan kutame kancane all I need is lights camera action phela slow kwesikhashane
slow yazi dala zavalas yazi dala zavalas namhlanje ngeke what's bad maybe shava wamalas maybe chava wamalas so vela I one vela I one vela I one maybe chava wamalas so vela I one vela I one vela I one maybe chava wamalas
but uyazibona mara that uyazibona from since then sikoda namanje sikora we still the best ngamanyora udlula bani ayikhohlwa mfano uyazimora Tona bantu uyaziphoxa thinking that you better than this when this is God's work boy heaven on this I'm still here, I know the devil is pissed, aye. But enough with the negative. I read your joy, celebrate for the hell of it. Life's too short, so we get high. Few court scheme, now my gang, I'm dreams of a new Porsche. Who thought ungashintsha? Changes, never did a picture. Mina, famous. Manje mebangibona bayasena, strangers. But kwele ngale vibes, yeah, keep a greatness.
Cause love, yazi dala zabalas. Yazi dala zabalas. Namhlanje ngeke wasiba. Maybe chava wamalas. Maybe chava wamalas. So vela I one vela I one vela I one. Maybe chava wamalas. So vela I one vela I one vela I one. Maybe chava wamalas. Hey.
Sepela katsa soza safuka safuka.
Yakumbula ngekutshela kuzolunga ntwana besiphohle indlala ngeyinsuku zakudala upro wathi pressa phusha phanda ungawari uzobhobha fungo madala enos phusha isikhanda umsansi uyasithanda ganda 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 uma iwuyivanda phethe umgangathi flow istandard yomsimthandane nayo ugangani kuze uzube nathi kule yinsuku zokugcina sebenza kanzima ukuthi sikhona ukuphila daswa isiphuza utshala kuze kusekuseni kuze usungivuse ekufeni impilo engapheli
yazi kudala zabalas yazi kudala zabalas namhlanje ngeke wasiba maybe chava wamalas maybe chava wamalas so vela I one vela I one vela I one maybe chava wamalas so vela I one vela I one vela I one maybe chava wamalas.